Victoria ayaa diiwaan gelisay 73 kiis oo COVID-19 oo cusub iyadoo ay socdaan baaritaano xanuunka looga baarayo dad badan. 24 ka mid ah kiisaska ayaan la ogeyn halka ay ka soo askumeen, waxaana la baarayaa halka ay asalkooda ka yimaadeen. Tan ayaa imanaysa iyadoo dowladdu ay isu diyaarinayso inay awaamiir guryaha ay ku joogayaan ku soo rogto shacabka degan 40 xaafadood laga bilaabo Caawa oo habeen 4 marka habeen barkii la gaaro. Dadka xaafadahaas degan ayaa loo ogolaanayaa oo keliya inay guryaha uga baxaan sababo dhowr ah oo ay ka mid yihiin inuu qofku shaqo aadayo, waxbarasho aadayo, inuu soo gadanayo waxyaalaha daruuriga ah, ama markaasi uu qof xanaanaynaya ama isaga la xanaanaynayo iyo weliba jimicsi. 12 goobood oo dadka xanuunka looga baarayo ayaa laga furayaa xaafadaha la xanibay. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa sheegay in inkasta oo faafida xanuunka aysan weli fari ka qodnayn, haddana tirada kaysaska ay hadda xasiloon tahay ayuu yiri. Dadka degan xaafadaha xanibaadaha lagu soo ragay ee Melbourne oo isku dayaya inay galaan gobolka New South Wales ayaa 11,000 oo dollar la ganaaxaya ama 6 bilood la xiraya. Dadka ka qaybgalaya tartamada isboortiga waaweyn gobolka New South Wales ayaa la weydiin doonaa inay haybtooda ama ID tusaan si loo xaqiijiyo inaysan Victoria ka imaan. Wasiirka caafimaadka ee gobolka New South Wales, Brad Hassard, ayaa sheegay inuusan doonaynin inuu tallaabadan qaado, laakiin ay ku khasban yihiin. Dowladda Queensland ayaa weli ka fiirsanaysa siday u hirgelin lahayd xanibaadaha la saaray dadka ka soo safraya gobolka Victoria, iyadoo Queensland ay isu diyaarinayso inay xadkeeda furto 10 July. Dalxiisayaasha gobollada kale ee dalka ayaa loo ogolaanayaa inay booqdaan gobolkan, laakiin reer Victoria ayaa ama dib loo celinayaa ama hoteel lagu karantiilayaa haddii ay gobolkaasi galaan, iyagoo qarashka markaasi iska bixinaya. Dhammaan dalxiisayaasha ayaa laga saxiixi doonaa inaysan u safrin dalka dibaddiisa ama Victoria 14 maalmood ee u dambeeyey. Qofkii been ka sheegana waxaa la ganaaxayaa $10,000. Premierka West Australiana wuxuu ku adkeysanayaa xiritaanka xadka gobolkiisa. Xadka West Australia ayaa xirnaa wixii ka dambeeyey bishii April, welina lama shaacin waqtiga la furi doono. WA ayaan wax kaysa laga helin 24 saacadood ee u dambeysay. Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa ku dhawaaqay maalgelin ballaaran oo kor loogu qaadayo quwadda ciidanka dalkan Australia, iyadoo dowladdu ay wajahayso caqabado dhanka amniga oo sii kordhaya ee gobolka Indo-Pacific. Australia ayaa $207 billion oo dollar ku bixin doonta arrimaha gaashaandhigga 10 sano ee soo socda. Anthony Albanese ayaa dafiray in cadaadis lagu hayo hoggaanimadiisa xisbiga, iyadoo sabtida ay dhacayso doorashada gaarka ee Eden Monaro. Codaruurintii u dambeysay ayaa muujinaysa in dowladdu ay ka horeyso wax yar mucaaradka, laakiin marka la isu barbardhigo ra'iisul wasaare Scott Morrison iyo hogaamiyaha mucaaradka, ra'iisul wasaaraha ayaa aad uga horeeya cod ahaan. Horey umay dhicin baa la yiri in mucaaradka looga adkaado doorasho gaar ah. Laybarkuna waxay isku dayayaan inay weli gacanta ku sii hayaan kursigan Eden Monaro oo hore uu hayay Mike Kelly oo ka fariistay siyaasadda. Dalka Mareykankana, Joe Biden waxa uu sheegay in madaxweyne Donald Trump uu ku guuldareystay wax ka qabashada xanuunka coronavirus ee dalkaasi. Mareykanka ayaa laga helay kaysaskii ugu badnaa caalamka oo dhan, waxaana ku dhintay tirada dadka ugu badan sidoo kale. Mr. Biden oo u sharaxan xisbiga Dimuqraadiga ayaa soo bandhigay qorshihiisa ku aadan la dagaalanka xanuunka COVID-19. Premierka gobolka Victoria, Daniel Andrew, ayaa qiray inuu ka walaacsan yahay go'aanka 100 shaqaalaha ka tirsan warbaahinta SBS guryahoodii loogu diray inay saameyn karto dadaalada macluumaadka COVID-19 lagu gaarsiinayo bulshooyinka dhaqamada kala duwan. Kadib markii case COVID-19 laga xaqiijiyey xafiiska SBS ee Federation Square ee magaalada Melbourne, wasaaradda caafimaadka ayaa maamulayaasha SBS ku wargelisay in qof kasta oo qofkaas xanuunka laga helay la kulmay looga baahan yahay inuu 14 maalmood iskarantiilo. Xafiiska SBS ayaa la xiray si loo nadiifiyo. Qaalaha arintaas oo ay saameyseen guryahoodii ayaa loo diray. Dhanka isboortigana, ciyaaraha A-League ee kubadda cagta ee dalkan Australia ayaa dib loo bilaabayaa 2 asbuuc kadib. 33 ciyaarood ayaa sagaal maalmood gudahood lagu qaban doonaa. Ciyaaraha intooda badanna waxay ka dhici doonaan magaalada Sydney.